Izo shida mezingam, amekam, izo shida tazikat katia chini, amekam kutujengea msingi. Hapa geto kam kunji mbaka jiji. Stare stare mambo two feet. Simon Mbogwa amekalia kiti. Team Simon sisa tutishiki. Bottom up biongo mandio mziki. Tuapikuda watujenge tu kinchi. Stare stare stress badeng badeng. Formuli kutoka teke mkaleb kale. Tasimba zimekam tu sare surrender. Uda tumekam na new agenda. Tuko kazi toka jan baka December. Team Asla siya ma pretender. Kanairo tuko tuna Simon William Ruto ndio pilot. Hawengine watu follow kama shadow. Na bado tunafuliza tu kama bando. Stare 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 stare.
Simon Bogwe, UDA, kazi ni kazi.
Tumekam na Ruto, tumekam na Simon, tumekam hapo ndani ku wapa mipango. Dem dem stare stare stress badeng badeng. Fomu ni kutoka teke mkale mkale. Tumekam kwa ipati tuna Ruto, tumekam na Simon tuna fujo. Kingu waki wakata tu shingo. Simon do Simba jago tunamsare bila dimba. Awengine tunakunywa kama Simba. Wengine ka freestyle. Simon Bogwa ndio king man. Kiza. Yeah, itabidi tupapasua speaker. Stare stare, huo ndo king man. Yeah, itabidi wamengoja. Hizo zingine ni freestyle. Simon ndio conquer. Hey, shit. Jagwa na wengine tabaki tu wameokoka. Wache ima kifrista.
Arudi studio.
Union politics.
Arudi studio.
Munataka nani?
Simon Bogwa.
Si waski sema.
Simon Bogwa.
Munataka nani?
Simon Bogwa.
Si waski ati.
Simon Bogwa.
Wamama munataka nani?
Simon Bogwa.
Si waski sema.
Simon Bogwa.
Vijana munataka nani yo?
Simon Bogwa.
Si waski ati.
Simon Bogwa.
Stare stare. Hey, stare stare. Hey, stare stare.